drama or the bed.
Sina ujanja, penzi liko hoti like fire. Ah, kwa hili penzi nisha da, da, ta, 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 ta. Nikiwa nae na waza ujinga, mapenzi fani mara pingu kanifunga. Ah, na kama gali lisha waka, ka, 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 ka. Utamwa bigiji, oh darling. Navo nipati utamwa diatari. Kwenye ili ubawe, oh darling. Acha tunikweke moyoni. Utamwa bigiji, oh darling. Navo nipati ya vitu atari. Sakafuni mpaka juu ya dali. Acha tunikweke moyoni. Aile Ivo ivo usiache nishike uku uu. Nataka uku uu. Niguse uku uku baby. Leo ni bebe tucheze nishike uku uu. Nataka uku uu. Niguse uku uku uu.
King on this one. Baby nikushike wapi utaposikia na majina yote unite mimi.
Hani sweetie.
Wesi ndo chombo ya fundi safi. Sichagui pa kupitisha ulimi. Wambia kwetu tunagara keki kila siku nae.
Ooh, yeah.
Na hatu zimita full satellite. I like you when you wait you on my moonlight. Kidoti kama joketi leg it so tight, yeah. Baby baby unanichanganya kwani unakunja kunja ni kwa kwa zontu. Baby baby unanichanganya kwani unafanya fanyaje tunabongesha mapopo. Baby kipinde ivo ivo ni kushike huku, huku, na huku, 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 huku.
Baby, leo ni bebe tucheze nishike huku,
shika huku,
nataka huku, huku, niguse huku, huku, huku.
Ni kushike wapi baby, wapi baby. Chinga, kone ni uskotwa, yeah.
Oh na na na, oh na na na, oh na na na.